Put up a combine,
oh, mother.
Look at this.
And you feel like a buffer.
Milangala na Joe, we don't got a Joe.
Jaddy Pena.
Milangala na Joe, we don't got a Joe.
Jaddy Pena.
Milangala na Joe, we don't got a Joe.
Jaddy Pena.
Icho.
Jaddy Pena.
Pagayi badi kwati shakasu. Pachitila kelo kasu. Edo vamos senta mudi pasu. Shabandi na namu di fuso. Fue bonga tu adumba. Beka ta kona kuchani. Ikero nga adumba. Ta beka ta kona kuchani. Kuchani. Fuaye shove. Wiche teke la baka iwe. Ibombele shove. Wiche teke la munguno. Wilangala na cho. Wilangala na cho.
Chani pena.
Wilangala na cho. Wilangala na cho.
Chani pena.
Wilangala na cho.
Mushika
meta meta,
hey.
Shilako umurandi,
hey.
O twangala nankwe,
hey.
Jose kusukunu,
hey.
Me. Kapudo nakulola, next level nakulola, PSC nakulola, yangi sonja nakulola, jembizi nakulola, komanda wanu nakulola, mujinga loji nakulola, isukaji nakulola, iwe weta. Nipati ye bebe, iwe weta. Nipati ye vivant, nipati ye kevant, nipati ye konyak. Wilangala na cho, wilangala na cho.
Jaddy Pena.
Wilangala na cho, wilangala na cho.
Jaddy Pena.
Wilangala na cho, wilangala na cho.
Jaddy Pena.
Icho.
Get a dance flow. Imo chani pene chiku chakurufia. Aka mugati jasu katana fia. Chani babulu tunga chakurua. Mono mchikuru wae fin tutufuae. Chomu wa kidani kumenoka. Cheki yula na vutikisha maboga. Paka kuche hata wika hata choka choko. Paka kesho.
Paka kesho.
Tuna kesha.
Tuna kesho.
Paka kesho. Tuna paka kesho.
Paka kesho.
Tuna kesha.
Tuna kesho.
Paka kesho.
DJ, hello kachi tika nomba. Hello kachi tika nomba. Mikweshe kweshe pidimba.
Iwe weta, nipati ye bebe. Nipati ye vivant, nipati ye kevant. Nipati ye jemasoni.
Music that calls.